mbabulira mwe mubinyome era muli mala kwetonda sichogera tirwa kuba mwantama naye zijane nowolereza nempi mebi nabatula mubiwanga notulo tunzi babubyeka sirwa mirembe naye kwerumya bana bambe mantereza bebi tambuza bakulu namwe sikwira nakutuka kunsunga tegereza kiki kyentona oba mubadde kisibategeera musaana mwepime mwabasajja muve mukwagalama bujje kuba babategesalirawo kwawula abato be tulina mwesuubi mubaleke temubawere babirwadde ate nabo basaana kwekuuma ebibalindibwa kuba byawufu abato be tulina mwesuubi mubalekete mubawere babirwadde ate nabo basaana kwekuuma ebibalindibwa kuba byawufu. Waliwo lw'emutikirwa okunyolwa mwattu n'okulayira obutayita muleba kw'okuzaala kwatukayite n'ekiru mukochabula abantu mujja ne mufukuka yoba mwalya bikyebyo bibatende mwavudde ku kintu kwekuuma kirabika nti mwamaze okwetamwa kwebalira mubalamu mwakigaana n'abamuwola okufa mmwe lwe mulinda esuubi kasitali pondooka ekijjirira mu bulamu kwetala naye mulimba mwefugenga okutta mukoleka kati obwana bwaffe bwe musabanya tebulina kye bumanyi baabuwe abato be tulina mwesuubi mubaleke temubawere babirwadde ate nabo basaana kwekuuma ebibalindibwa kuba byawufu abato be tulina mwesuubi mubaleke temubawere babirwadde ate nabo basaana kwekuuma ebibalindibwa kuba byawufu. Sibye mwalaba wekaba maduka bayinga muli kutira wabakazi baba tulabyo kubera nabakwakwa wavu abatasobola nate kwawula musana mubone bone ebitatendwa muleme kutirwa kuliso mu makoti ebyenga sitwali sambaze asobya kukana sibwe wakiri abato be tulina mwesuubi mubalekete mubawere babirwadde ate nabo basaana kwekuuma ebibalindibwa kuba byawufu abato be tulina mwesuubi mubalekete mubawere babirwadde ate nabo basaana kwekuuma ebibalindibwa kuba byawufu. Mama ne ruka pekeza abasajja no yolekero penyiwa mwe subi mubalekete mubawere babirwadde atena boba sana kwekuma ebibali mbibwa kuba byawufu abatobe tulina mwe subi mubalekete mubawere babirwadde atena boba sana kwekuma ebibali mbibwa kuba byawufu
www.mp3ugandanmusic.com